Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Dumelang bana ba modimo mo mosong wa letsatsi lena la kajeno re tle go arogana lefoko la modimo be ya ka metlheng go tswa mo bukeng ya Baroma chapter 12 verse 1. Ke dumela gore ke temana e bontsi re itseng, ke temana e leng gore re ka e bua le ka tlhogo, mme ke kopa fela gore moyo galelang a ka a bue le rona ka yona, re tlhaloganye gore re tle re kgone go dira le modimo ka tsela e e tshwanetseng. E re, jaanong bagaetsho, ke a le kgothatsa ka re na le kutlwelobotlhoko ya modimo, gore lo neele modimo mebele ya lona go nna setlhabelo se se phelang, se se boitshepo, se se o kgatlhang, ke yona tirelo modimo ya lona e e lebaneng. Amen. Modimo wa rona, re a leboga ka leina la Morena Jesu, re leboga lefoko le re le buisitse mo letsatsi lena la kajeno. Bua le rona modimo wa rona, re ya go tshepa, re ya go utlwa, ebile ga wena o buile rona re nna le bophelo. Re a leboga Ntate tshegofatsa botlhe ba ba utlweletseng le ba batla fetisetsa molaetsa o ko go ba bangwe ka Kereste Jesu Morena wa rona. Amen. Paulo ga a bua le ba Roma, o bua a re o simolola ka gore bagaetsho, ke a le kgothatsa. Mo go engwe ya sekgowa e re, I appeal to you. O dira boikuelo, because nako tse dingwe bana ba modimo motho o tshwanetse a kopiwe, e seng gore a gapelediwe. Evangeli ya go gapeletsa batho, batho ba e gana, but evangeli eo re kopang batho e tlisa bophelo, because re ba kopela gore ba thusege ka seo ba nang le maatla mo go sone. Paulo ga a bolela mona a re, brothers, by the mercies of God, ka mohau wa modimo, tlisang mebele ya lona bjaaka ditlhabelo tse di phelang. Ka sekgowa e re, present your bodies as a living sacrifice. So e nngwe e ke e ratang thata e re, make a presentation to God with your bodies as a living sacrifice. So mebele ya rona re a itse gore modimo re tshegofaditse ka yona, ke ya rona, re nna mo go yona, re na le gore re ka decide gore re batla go dira eng ka yona, leng bjang. Re ka nna ra dumela, re ka nna ra gana ka yona, ka baka la gore mebele ya rona e mo thateng ya rona. Re dumetse ga re amogela Morena Jesu re mo dipelong tsa rona, re ile ra tseya dipelo tsa rona ra mofa tsona, ra tsaya bophelo ba rona ra mofa bona. Mme e nngwe e re e lebalang re e tlogela kwa morago ke go tlisa mebele ya rona gore e tletle e nne setlhabelo. Setlhabelo ke selo se se tshelang. Modimo o batla setlhabelo se se phelang, setlhabelo se na le bophelo, setlhabelo se se boitshepo, se se amogelesegang mo pele ga Modimo. Ga se mebele e yotlhe e tlang go amogelesega mo pele ga Modimo. Wa prepare, o prepare mmele wa gago gore o amogelesege mo pele ga Modimo. Mo pedi mo difileng tsa Sione a re, pele gago ga ke fitlha o seke wa nteleka, wena lefika laka. O a itse gore go na le mebele e tlalelekwang fa pele ga Modimo. Mmele wa gago o pholositswe, o amogetse Morena Jesu, o fe Morena Jesu, o seke wa pholoswa, but wa itshwarela mmele wa gago, wa dirisa mmele wa gago tse di sa dumalaneng le pholoso ya gago. Ga e bolela e re, ke yona tirelo Modimo e Modimo a e tlhokang. English yona e re, that is your spiritual worship. Rona re itse go worshipa ke ga re bula molomo, re phagamisa mantswe a rona, re opela monate, re rapela monate, re re ke gona ga re worshipa. Go worshipa go Modimo a go batlang ke gore o tse mmele wa gago o mofe ona, o le lekau fa Modimo mmele wa gago, le lekgarebe fa Modimo mmele wa gago, Ntate le Mme fa Modimo mmele wa gago. Ga o file Modimo mmele wa gago, ga o kake wa laolwa ke wena, o tla laolwa ke Modimo. Ga o kake wa o dirisa dilo tsa lefatshe, o tla nna ka mogare ga mmele o dirisa dilo tsa legodimo, o tla o dirisetsa go rorisa Modimo. Mebele ya rona gone yanong ya prapholoswa, mara re tlogela kwa morago, re tlogela kwa lefatsheng, e dira tsa lefatshe. E santsane e nwa se e senwang, e santsane e ja tse e di jang, e santsane e dirisiwa tse e di dirisiwang. Present your bodies before God. A mmele wa gago ga o ka tseya gone yanong wa tla pele ga Modimo, o tla mo supetsa ona ore, Modimo ke go neela mmele o e le setlhabelo se se phelang. A Modimo a ka o amogela na? A tse o di dirang o le ka mogare ga mmele o di ka dira gore Modimo a go amogele? Hosea o bua le ba Israele mole mo Hosea chapter 14 verse 1 a re, Israele, tlhabologela kwa moreneng Modimo wa gago, gonne
o le ka tshiamologo ya gago, tsamayang ka mafoko lo boele kwa morene lo morene lore re itshwarele molato otlhe gore re amogele se se molemo, mme re tla leboga ka melomo ya rona boemong jwa ditlhabelo. Ke utlwile sentle ka English gare, bring a prepared speech with you as you return to the Lord. Ngwana wa Modimo, go tshwanetse gore ga o tla pele ga Modimo o seke wa tla fela, o seke wa tla casually. You have to o tseye matsapa, o tseele Modimo matsapa ka mafoko a gago, o etse a prepared speech. Modimo re bua le ene, bana ba Modimo, ene ga re kaka ra kgona go bua le ene re le mo seemong se sengwe le se sengwe. Mmele o baakantsweng sentle ke mmele o kgonang go bua le Modimo. Mmele o e leng gore ga o phele mo sebeng ke ona o ka kgonang go tlhagisiwa mo Modimong. Mmele e leng gore o siamisitswe sentle o tla kgona gore o bue le Modimo o sena le letswalo. Ga rena a prepared speech, ga ka nako ya thapelo, ga go tlo rapelwa re rapela fela. We did not formally make a prepared speech. Makante Morena Jesu o re rutile gore ga re tla pele ga Modimo go na le ka mokgwa o re tshwanetseng re bue le Modimo. O re rutile thapelo e re rapelang ka nako tso tsotlhe ya rara wa rona yo kwa le godimo. That is a presentation speech e re bontshang gore o tshwanetse o rapele o reng, o lebelele kamano ya gago le Modimo, ore o lebelele dibe tsa gago, o kope Modimo gore a go itshwarele, but o kopa Modimo gore a go itshwarele ga o sena o itshwarela batho ba bangwe. Come bring a prepared speech with you, because o boela kwa moreneng o ka sekebe wa kgona go bua o sa bua le ene, and Modimo a ka se kgone gore a go amogele e le gore o tlogetse mmele wa gago kwa morago. Go na le batho ba ba buang ba re mmele kwa lefatshe ga go tshwenye, nka nne as long moya wa ka o pholositswe mmele ona o tlile go sala mo mmung. Lentswe la Modimo le re the same body is going to be transformed, gore e be mmele o sa sweng. Se o dirise dilo tsa lefatshe, se dirise go akafa la ka ona, se diri tsele le tsele tseng ka dibalang ka maina tse di ka se go thuseng ka gongwe ka ona. Tlisa mmele wa gago e le o phelang fa pele ga Modimo. A re ga o bua, Hosea a re ga o bua o re Modimo tlosa boithamako mo go nna, o amogele se se molemo fela. Gore Modimo a kgone go go amogela, o tshwanetse o sutise dilo tso tsotlhe tse di sa siamang, tse di sa kgatlhe Modimo. O tshwanetse o tlose dilo tso tsotlhe tse di manyokenyoke, tse di sa tlhamallang. O tshwanetse o tlose dilo tso tsotlhe tse e leng gore di sokambisitse maitsholo a gago. Re na le bakreste ba bantsi matsatsi a ba e leng gore maphelo a bona e re bua sentle Modimo, re mmua ka melomo ya rona, mare maphelo a rona a sekame, ga a dumelane kapa ga a tsamaelane le se re se buang. Re bua e le gore re fapogile mo tseleng ya nnete, mara kerekeng gona re aya, bana ba Modimo. Lefoko la Modimo le a re kgalemela, re ntse re tlogetse mebele ele e ntse re dirisa dilo tsa lefatshe, mme ga re sokologe, but kerekeng gona re aya. Ga e bua ka the iniquity, ga e bua ka manyokenyoke, e bua ka gore ka seemo se motho a phelang mo sone a sa laolwe ke ope. Bakreste a re laolweng ke lentswe la Modimo. Ga go thuse re le bana ba Modimo re phela mo lefatsheng mme re sa laolege, re itaola e le rona re ipha molao, e le rona re ikgale re iphantsela ya go phela. Mokreste gore o phela yang, o laelwa ke Modimo. Ga a itaele, ga a laelwe ke maikutlo a gagwe, ga a laelwe ke kitso ya gagwe, ga a laolwe ke bokgoni ba gago. O ka se tlise sepe fa pele ga Modimo gore a go itshwarele e le gore o santsane o ganeletse kwa ene. Fa o tla pele ga Modimo, you must really prepare gore o ra Modimo ke reng, ka lebaka le le feng. Ke rata mo le mo e bolela mo Morena Jesu a re rutang thapelo mo le a re o re itshwarele male wa rona jaaka re itshwarela ba ba melato le rona. Kore every presentation e na le condition ka mo gare. Ga o no tla fela mo pele ga Modimo wa re leka gore o ka fora Modimo. Modimo ga a foriwe, bana ba Modimo. So every day o itse gore ga wena o itebetse o sa dire presentation, bayangele le matimone ba e dire presentation mo pele ga Modimo. Ba kile ba tla ba ema le Joshua apere diaparo tse di maswe ba mo accuser ba tlisa di present ba tlisa presentation ya bophelo ba gagwe ene o ne a didimetse fela mara go ne go bua baenkgele ba ba neng ba mo latofatsa go fitlhelela Modimo a mo fa boutlwelo botlhoko ba gore a dilo tso tsotlhe tse satane a neng a mo accuser ka tsona di kgaphelwe kwa thoko a fetolwe diaparo tsa gagwe bona Moshe le ene e rile ga sene a swa go fna le lentswe la Modimo le re tlhalosetsa le re manyeloi a ile a lwa alwa le satane ba batla setopo sa gagwe ba se baka because ne ba tlisa presentation mo pele ga Modimo gore Moshe go na le tsa di dirileng tse e leng gore ga a qualify le godimo baenkgele le bona they were advocating gore Moshe o tshwanelwa ke boutlwelo botlhoko ba Modimo itse gore wena le ga o sa re sepe ngwana Modimo le ga o ka phela bophelo bo o bo phelang mo lefatsheng mmele wa gago wa o dirisa mo dilong tsa lefatshe wa bua Jesu ka molomo but motlhang wa bofelo re tlile go bona ntwa e tlabeng e bolotse go na le mabaka a gore why matimone a go batla why satane a go batla why Modimo a go batla lokisa bophelo ba gago e sa le gone yanong o tla pele ga Modimo o seke wa phela fela ngwana wa Modimo because ga re o phela fela re ile go bua Modimo ka molomo but re latlhegelwa ke ene go thusa motho eng gore a siane lefatshe lo lotlhe mme a latlhegelwe ke bophelo bo bo sa khutleng tlisa mmele wa gago make a presentation before the Lord gore mmele wa gago e be a living sacrifice a nne setlhabelo mmele wa gago ke setlhabelo se se yang a ke setlhabelo se se amogelesegang pele ga Modimo kapa monko wa mmele wa gago ke setlhabelo se se amogelesegeng fa pele ga Modimo re seke ra phela bophelo ba gore ga re kgathale gore go diragalaeng a re kgathaleng a re tshwenyegeng bana ba Modimo re tshwenyege ka tse re di dirang ka tse re di buang ka tse re di phelang re le mo go ona mmele o ka gore lentswe la Modimo le re se ke se dirang ke le mo mmeleng mo is a form of worship ga e le gore ko tsa mmele wa me ko o fa ditiro tsa lefifi it means I worship the devil so re tshwanetse o tseme mmele wa gago o dirise ditiro tsa Modimo o galaletse Modimo ka ona o worshipe Modimo ka ona e re Modimo le motlhang o tlotloga mo lefatsheng le he must be proud ka mmele wa gago because bona Jobe o ile a gana ka mmele wa hae le ga nne a tlhasetswe ke bolwetse la nna a tlhasetswe ke dithengwele tse nneng di le mo bophelong ba gagwe mara a gana gore a roga ke Modimo a tshepagala le mo bolwetseng a tshepa se se dirileng gore Jobe e be Modimo a ntlafatse mmele wa gagwe sešwa ke gore o ile a tshepagalela Modimo se se dirileng gore Kreste Jesu a tsoge mo baswing ke gore o ile a tshepagalela Modimo ka mmele wa gagwe ke ka go rileng ga sena a tsoga ge Maria Magdalena siana a re o mo tshwara a re ema pele ga ke ise ke kwa go rara sengame mmele wa because o ne a apere mmele o e leng gore o ne o sa tlhole o batla go tshilafatswa ke sepe gape mo lefatsheng bana ba Modimo mebele ya rona re ka tswa re e bona o ka re ile o felela fa ga yo o felela fa present your body as a living sacrifice mmele wa gago o be boitshepo mmele wa gago o amogelwa ke Modimo mmele wa gago gongwe o amogelwa ke lefatshe a mmele wa gago o amogelwa ke bale le bale ba e leng gore ba go dirisa ditiro tsa di bosula o tshela eng ka mogare ga mmele wa gago o tshela eng ka kwa ntle ga mmele wa gago a mmele wa gago wa amogelesega na bakreste re sekebe ra tsewa ke dithuto tse e leng gore di re katosa mo Modimong gore Modimo o batla mewa ya rona fela gore Modimo o batla dipelo tsa rona fela o batla le mebele ya rona ga a kake a kgaphela mmele kwa thoko lentswe la Modimo fa le bolela le re le ka nako ya bofelo o tlile go tsa mmele o a laela manyelo e gore ba bofeng le ba latlhele ko tenteng kwa lefifing kwa go tla nnang selelo le phuranyo ya meno because mmele wa gago o ka go bolaisa mmele wa gago o ka go tsenya le godimong ka tsela e o phelang ka yone bana ba Modimo a re boeleng kwa go Jehova a re boeleng kwa moreneng a re boeleng kwa Modimong o phelang lentswe la Modimo le re Hosea ga bolela a re make a prepared speech ke sentse ne ke boletse le wena so ngwana Modimo simolola o kwale fa fatshe o kwale thapelo ya gago mme lentswe la modimo le re the prepared speech ele e simolole ka go sokologa ga re kry-e dikarabo tsa dilo tse dintse re di rapelelang because re gana go simolola ka tshokologo re simolola ka o kopa modimo ga re simolole pele ka go bona dibe tsa rona ga re simolole ka go bona botlhaswa ba rona ga re simolole ka go bona nkane ya rona ga re simolole ka go bona maaka re a buang re simolola ka go kopa modimo rata go laela modimo batho gompieno simolola pele ka gore o ngwala presentation ya gago gore o sokologa mo go eng le mo go eng le mo go eng is then o ka kgonang go kopa modimo re a leboga bana ba modimo re tle go rapela modimo wa rona re leboga tsotlhe tse re di utlwileng mo lentsweng la gago gore re go neele mebele ya rona wa e tlhoka modimo wa rona ga se rona re e tlhokang fela o re file yona e le mpho e re tshwanetseng go e busetsa kwa go wena ka go leboga tsha go fatsa botlhe ba ba utlwile lentswe ka Kreste Jesu morena wa rona amen ke Bishop Lucky Molwantwa Lispa Bible Church 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.